Inhliziyo yomuntu iceba indlela. Kepha uJehova uyaqonda isinyathelo zakhe. Isaka 16 verse 9. Lesi saka silona iqiniso na. Sengaba nemicabango ukuthi sithanda ukuba impilo yethu ihambe kanjani. Kodwa iNkosi yiyo ezoqondisa amacebo empilo yethu. Ohlelo nezomndeni namhlanje. Sizobuka ukuthi lokhu kunganomthela kanjani kwabahlela ukushada. Hlala nathi. Kamnandi kuba ngubingelele. Ezomndeni, uhlelo lwakho lulethezela uleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Sibuze lo mbuzo insizwa ehlela umshado wayo, ithe, ngakube kuhle yini ukucela intokazi engizoshada nayo ukuba ihlole inzalo phambi kokuba sishade? Angiqondi umoya osukhona esikhathini sanamhlanje osungumkhuba wokuthanda ungabi nabantwana. Hlehlehle, mina kade ngaqala ukulangazela ukuba nabantwana, ngisho ngakahleli ngisho umshado. Ngiphinde ngikholwa ukuthi umshado, inkonzo yekamero, neyingane, konke kuyi-package efanayo. Ngikholwa ukuthi iministeni iyakuvuma lokho. Esikhundleni sokukhetha ungalethi abantwana, mina ngikuhlosile impela ukwandisa uzalo. Uma ngingenakwenza lokhu engithembisa naye, anginaso isiqinisekiso ukuthi ngikulungele ukungena kulowo mshado. Nicabangani? Ya, ngisho likhulu. Lesiphamiso sakho siveza umoya ukuthi kawuqonda ukuthi umshado uyini ingempela. Ukushada wesifazane kungumethembisa ukumthanda njengoba enguye, hayi ngokuthi ucabanga ukuthi yini angakwenzela yona. Nebala, kungumthanda njengoba uKristu ethanda ibandla waze wayizinikela ngenxa yalo kwabaseFeso 5 verse 25. Uqobo lothando olinikelayo lukaKristu alubuzo othandiweyo ukuba angene ekuhloleni phambi kokuba luthi sekuphasela ukuthandwa. Kunalokho luyinikela ngobulona ngongenambandela ngokukhuleka. Umbuzo wakho ukhombisa ukuyicabangela wena okuyinto engenhle ngokomshado weqiniso noma kusiphi isigaba. Ungasizwa kabi. Nathi njengawe siyakholwa ukuthi izingane zisibusi sesivela kuJehova, Amahubo 127 verse 3. Lo mqondo uyisisekelo ngokweministry yethu yonkana. Kodwa lokho akuchazi ukuthi sesikhohliwe ukuthi ngubani ophethe amatomo okuphila. UNkulunkulu yena yedwa ungophethe konke namatomo enzalo. Nguye kuphela onamandla ukuvula noma ukuvala isibeletho sowesifazane. Bheka laphaya kuSamuel 1 verse 5. Ekugcineni, indaba ingokuvuma ukuthi mayenziwe intando yakho hayi eyami. Abesifazane ngqongqongqo yibo kumele impela bawuze lo myalezo njengoba kuvamise ukuba umunwe ubhekiswe kubo uma bengabatholi abantwana, kanti akulona icala labo. Kodwa nendoda emqondo ofanayo nowakho idinga ukuba izwe lo myalezo. Asikwengezeki ukuthi kunohla oluhleleke ngokulandelana emshadweni njengokuba silithole eBhayibhelini. Okuphambili kuphambili. Uma singakubeka ngaleyo ndlela, lapho khona okunye kulandela okunye. Lokhu nebala kuyavela kuzo zonke izinhla lakhona izibhalo zikhuluma ngalesi sihloko. UNkulunkulu akazange adale owesifazane ngokuthi kuphela efuna inzalo kaNkulunkulu kumbe nobuNkulunkulu. Malakhi 2 verse 15. Kunalokho kodwa kwaba ngokuba akukuhle ukuba indoda ihlale yodwa. Genesis 2 verse 18. Udaba lokuqala lolu, izingane ziza kamumva. Singezinye zeyithelo zalobo bunye bobunyamanye. Kodwa umongo oyinhloso lobubunye ngokukhazimulisa uNkulunkulu ngokuletha isithombe semfihlakalo engokristu nebandla kwabaseFeso 5 verse 32. Amakhapuli angaphiwa abantwana angayiphelelisa le mfihlakalo ngokufaya ncimishi kunye nalawo anenqwaba yenzalo kumbe yabantwana. Uma ungabamba lo mqondo uyobusondele kakhulu ngokwamanyathelo ekuqondeni ukujula komshado oqinile noyokuma. Okwamanje sikukhuthaza ukuba wenze lokho okulandelayo. Hlala phansi nothembisa naye. Nibe nengxoxo ejulile ngokwezimpokophelo zakho nokuseqhulwini. Kulokho qinisekisa nibakubuka kunye malana nentshisekelo yakho ngeyingane. Uma lokhu ungakucacisi kusesekuseni, kusengaholela ezinkingeni ezinkulu nokungaqondani kwikusasa. Beka konke etafuleni ngokuthembeka nokuvuleleka konke. ungaphoqi kuba aye ekuhlolweni kumbe ekuhlolelweni inzalo. Ngoba uma umphoqa, uqonda ukuthi kuye, ngiyokuthanda uma, I will love you if. Akekho owesifazane othanda ukuzwa lawo magama kumuntu asezinhlelweni zokuphila impilo yakhe yonke naye. Sicela ukuphinda siphakamise, ungene kululeko olungaphambi komshado, ukunye nentokazi othembisa naye ukuze nishanele zonke izimo zalolu hlobo phambi kokuba ningene kuyinikeleni okujule kangaka. Lolu hlelo ezomndeni ulwethulelwe yiFocus on the Family, sihlangabezwa hlelo oluzayo, sasihlabelisa phambili umndeni wakho.